inasonga, siku zinasogea. Sijapata fanikiwa, sikati tamaa, napiga magoti shua. Aloni umba ndo atanipa, aloni nyima ndo aloni umba. Sina budi kusubiri, milango yalidhiki, one day itafunguliwa. Nachojua chelewi Hawaii, isipopata leo nitapata kesho. Na imani naye, japo sio leo, japo sio leo, japo sio leo, so leo, so leo, one day, japo sio leo. Nitajipa moyo, oh, oh, oh. Sitokuwa wa kawaida, sitokuwa wa aibu tena. Nitang'ara, nitang'ara. Nachojua chelewi Hawaii, sipopata leo nitapata kesho. Nina imani naye, japo sio leo, japo sio leo. Yatanijia
itangaza,
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 itatawi,
itatawi,
itavuka,
itavuka,
itangaza,
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 itatawi,
itatawi,
itavuka,
itavuka, japo sio leo.
One day,
japo sio leo.
One day.